kupanga we kasukali kanji
ipa percentage
black market records
yeah.
Buke beats pan the beat.
Awamu kwano gobulu nchibo wetaga kutonela kali kapate duresi. Obabi chibidi zikuchiza gabana. Oba kutonele kali kavasachi. Wechi sasichimo fire yumi bullet. Obobu galo bobu gondo jonyige masaji. Amdi soja sharp shooter in me target. Obobulu nchibo mkwano sana kuma bullets. Yomi bie be. This kamcho wa softy daddy. Yomi bie bebe. Please come to us softy daddy. Omo mukwano vela wendi. Stressi nebizive wange biba bitini. Na yate wovawo wendi. Mapenzi kukafumitanga kama kansili. Bambi wovela wendi. Stressi nebizive wange biba bitini. Na yate wovawo wendi. Mapenzi kukafumitanga kama kansili. Ndiye fazali mpako katini. Yegwe dikini ya injini. Wetu sikiliza netende chitandani. Weri wena koroga of boshoni. Owamo kwano tovanga wendi. Mpuli laka sukali kanji. Njagalo vele viendi mbele vyole. Tonda janya be my baby. Yomi bie be. Please come to a softy daddy. Yomi bie bebe. Please come to a softy daddy. Omo kwano vela wendi. Stressi nebizive wange biba bitini. Na yate wovawo wendi. Mapenzi kukafumitanga kama kansili. Bambi wovela wendi. Stressi nebizive wange biba bitini. Na yate wovawo wendi. Mapenzi kukafumitanga kama kansili. Ya fazali mpiko katini. Yegwe dikini ya injini. Wetu sikiliza netwende chitandani. Weri wena koroga of boshoni. Ya fazali mpako katini. Yegwe dikini ya injini. Wetu sikiliza netwende chitandani. Weri wena koroga.